picha 15 irratti waan warqi midhaasan waan warqi midhaasan cuuf kadhatan jedhan. Daniyeel 3:12 irratti hayyuun baabiloonii akeeku waan kadhatan kan warqi midhaasan hojjatu isa cuuf yaa'ame akka warri dhufe akeeku sun laalu hojjatu hayyuu waan namaan jedhe hojja qonqoo sirba dhageettan haqa isaan cufti gajjettan akeeku kanaa kadhattan namni kadhachuu dide ibiddi guddaa keessa buusani. Jennaan Daniyeelin Shadrakii Meeshakii Abednaagoon kun kadhachuu didan waaqa tokko callaa kadhannaa jedhaniin namni garii hayyuu dhaqanii waan jedhan warri jabeessi yaadide nu waaqoon kee hin kadhannu jedhaniin ammallee akeeku warqii sun hin kadhannu jedhaniin.